metido.
Mass on the track. London.
Niliiba mia kwa mamu usha sema. Jaba round one na gamu usha tema. Ulimchocha round one usha hema. Simba Dangote alimtenda wema. Akanenda zake hivyo ndo wa usema. Tenda wema, nisha sema. Nimepata TMTC asha shema. I love you, doa tufanye ndani ya hema. Design ili hema, kuzitoka. Nikitu sezi sema, jubuda nikimbokta. Ganga anasaka love doctor. Siri ya mutumbili ndo kitu siwa isema.
Ati wasani ukula mademu wa raia. Tabia pimbi yeri kukuwa malaya. Pombe watamu sana kama ujachanga. Usha sema ati father uangori. Ati father unapendanga sana machori. Kibugu buni seme sina mastori. Ati sinanga worry. Ati shika magoti. Ati hina wachoma kilava. Ati mshushe kinyasa uone yangu panga. Unipe yako tuna ndo upate ibunda.
Mepata do nataka kwa chokesha.
Nataka kwa chokesha.
Kuna kulala magodolo tumesha loweka.
Tumesha loweka.
Semeni wapi leo twende wapi?
Wapi?
Kwenye form wapi tukapati?
Party.
Tukafanye usherati. Love bite. Karolina pigia mabeste. Waje tulewe tunye tukeshe. Wakinondoni ilala temeke. Ukila fair takupiga
right,
kamote.
Them mad over week, we got all money. The girl them she got a plot for me. Them mad over week, we up and shining. Bad girl she a move her body. Check it bile me na come through. Pull a dance, you keep on too. Yeah, we ain't bad, yeah my bazoo. Rain a nine, I feel you want to. Yeah.
Washa sema, music osha. Na wafunga kama nat bila osha. Kuwa teka, ndio mboka. Mali safi ndio tunarokota.
Shere haino kibira monde. Usha sema. Weta ongeza pombe. Usha sema. Agiza usika ikinyonge. Usha sema. Usha sema.
Mademo kampo wanabenda wa babas. Nasikia ikivalishwa hainanga ladha. Hatuzenda sheresi before kuchanga. Usini cross na manga ya wanyewe na ladha. Kaniko high lazima ni kuwe high. Nyama choma unifanya ni furai. Kijana si rice na bado kiboko na mwai. Siwezi jipata mudi misi kwangi no vice. Kunyonga leo kujifanya. Igo ni nayo iruhusu ningie kwa chama. Nasikia cupid ndo lava lava. Nilipo safe na yenge usaka nipa namba.
Shere haino kibira monde. Usha sema. Weta, ongeza pombe.
Usha sema.
Agiza.